Mtani 45 Radio.
Yo, chai chill mtani, pale maskani. Hauna form tu umebanga iza. Hauna kakitu lakini I, Iza, bro, Joe, Skiza.
Mtani 45 Radio.
Hey bro, checky, stories imeweza. Good nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.